kwele sachimwe mwe mtima wanga nzeru zanga wazibaraliza wazibaraliza. Kwele sachimwe mwe mtima wanga nzeru zanga wazibaraliza wazibaraliza. Analipo wina anakweleza makaniza upangono nazipa kusase weleza mtima wanga. Analipo wina anakweleza makaniza upangono nazipa kusase weleza mtima wanga. Chakanga chiko mapo kwela chiko ndichi chitangati galu waga mpaza chagoja akakuta sasa sika. Chamwe chakanga chiko mapo kwela chiko ndichi chitangati galu waga mpaza chagoja akakuta sasa sika.
Nikupaseko
mwana waviga tali Paka supe wachikondi Paka supe wachikondi Ndipase na ine Ndikupase ko Paka supe wachikondi, ndipase na ine, nikupase ko